modimo ntate, modimo mora, modimo moyo halang. Ntate modimo, re tla go wena ka jenong ga letsatsi, re tla re kokopeditse re le bana ba gago, re re ra leboa ntate modimo. Re tla ka ditanki le ditepo tse ngata-ngata-ngata-ngata, re re tanki ntate modimo. Ke kopa o re babalele ka matsatsi otlhe ga masedi a oloka, o re fe le maatla a go phela every day. Ntate modimo, kopa o re fe le maatla a go dula tshepong ka tlasa go wena ka masedi a oloka. Ke kopa o sa re leader ya di-temptationseng gobane ke wena fela mmuso wa rona ka masedi a oloka. Re tla go wena ka masedi a oloka, re ikokopeditse re re ra kopang ka ntate modimo goloka. Re kopa o re sireletse ngwana rona ka masedi a oloka. O mo feleng maatla ka masedi, o mo feleng maatla a go producer dipina tse monate. Ke tla go wena ke re ke a leboga masedi a goloka. Please protect, guide and keep him safe, oh Lord. Ke re ke leboga batswadi ba mofileng bona, bophelo bo mofileng bona le thogo tse ngwe le tse ngwe. Ke kopa o beele go rona ka matsatsi le matsatsi ga masedi a goloka, o re protect-ile, o re guide-ile ga masedi a goloka. As wena o itse seek and you will find ga masedi a goloka. Re tla re reng tata rona ba modimo lebitsela letle le kgethega go tle moso wa thata tse lefatshe
Amen.